Hot Box Music and your boy Davey Carr.
Hey, yeah, what me yelewa, what me yelewa, ni kwekewa, ni kwekewa, ni kwekewa.
Jani jana tumetulia tulia, kimoja tukawasha na moshi tukatumia. And so we got carried away, tukapaa juu ya dunia kama Aladdin juu ya dhulia. Hala hala na wasichana waka come through, a lot of drinks, you can have any you want to. Macho nyanya hadi wakati the sky turned blue. You don't know the type of Ella that I'm on, boo. So nipe hewa jamaa, jo nipe hewa, swaga ni kustaga after maji nimepewa. Kani mapema bado basi tunaendelea, na ukilemewa unaweza sema
nipe, nipe, nipe.
Habari gani, mimi niko salama sana. Rooftop, homie, ground floor, tulihama. And I'm loving the view, me and the crew just chilling here. Legalizing, alafu na kupitishia. Na kimistari, see no other can touch. I'm harder than bamboo before I end the church. Davy Carr, kapitano, I'm a cool kids. Old school kicks, mother flow, new school shit. Ukitusikia, basi chunisha my speaker. Tell a pretty lady, shake your booty, makatika. Mama sita, you can rock it like a weekday. Zikishika sana, tell the DJ. And your boy Davey Carr.
Wanielewa, wanielewa, wanipehewa, wenipehewa, wenipehewa, wenipehewa.